viatu, kuna viatu dunia hii. Sani la uchafu ndo wapata afuoni kumbuki. Bora peke yangu minuwa nangu kuna furai. Rafiki mama yangu nipe mkate ninywe na chai. Na kunywa pombe, wana nipeza. Moyo wangu nyonge, sijui kusema. Shapura tonge, sa kingereza. Kichwa masonge, sala juu ya jene. Sili usiku ilu mchana.
Baba,
you are kari maridi joko. Suni iwe shere.
Baba bless.
Baba bariki, bariki.
Baba
my love.
Baba bless.
I'm living my love.
Baba bless.
My love.
Baba bless.
I'm living my love.
Baba bless.
Changa na ujua, vumbi na ujua, tope na ujua. Sha Teresa prufa kama shamba na tua. Mungundo anatoa, wewe na nii. Wizi kiasi piki kwa panche. Na kunywa pombe, wana nipeza. Moyo wangu nyonge, sijui kusema. Shapura tonge, kisa kingereza. Kichwa mazonge, sala juu ya jende. Iwe usiku, iwe mchana.
Baba bless.
Jua kali, waridi joto.
Baba bless.
Iwe huzuni, iwe sherehe.
Baba bless.
Bariki, bariki.
Baba,
my love.
Baba, bless.
I'm leaving my love.
Baba, bless.
My love.
Baba, bless.
I'm leaving my love.
Baba, bless.
Baba, bless. Can't speak.
I'm leaving my life.